Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Jam wali sakrabe kidibe bisma modon e wattu kabaruji studio tamani topoji di nakkedi wadde bonandaji der tateji leydi fuf himbe la dam bemba be jili dunno yo dabaruji plo yalla hadde kasaraji tatugul datul kay bamako gullo timmi wonande fedde sirako kati e kay an yande do yuputere bamama tiagal ko holita wide golleji mo intingul datul gol puddan noga liw septembre warurundu fay boyata la modde leedi malindi heban karuji kesi di lontan stramangaaji di dum woni ko holti e le batu juujuure tatobo meri ngalure bamako di ngoni sembe kabaruji amen hande alal bare noga e jettileru out hitande 2019 mamadou ki tatobo gi jande ga fandu hala mamadou samassou iwde baleri fangude wuddu yottade sahal o toboji mubi di kiddi fa wadde bonandaaji der nukuji kewdi leedi ndi galleji chamdi gurede njamna kewi mudun dabaji mutudi nadun gese bonnade dinguni yoga e kuteji toboji de do balde de kedona ko hebani en hamadun hamma mayga do faccitango usman diggo
tuudi temetati e chapane joyi chami kaaki kewdu bodi ko buri temen jeddo neddo du torraji kewti kedum en yo dum adadu kuteji toboji mawdi gaddile wuro masale le cercle kulikoro fondade heddi wuddu leedi meden nadde e nawe de fu kewi fawarde e yameji ko heba e nande don fay boli le ngalurde fu ana le ndiyam ko badoto chapane joyi suudu kanyi e kokoji goni chamdi kaaki kewdum boni e leko kejada hala barebe galurde holliti e wi inde andite yogaabe non wom leddo goto mo wonki mi heddi hen hewbe don wajimbini ke dum ben yopude galleji mu en di toboji ngadi tesit le cercle ensemble le region gawo odu e wi wombe ton non di toboji ala gondi e wadde bonandaji mawdi di kupili do fere medde mayonde fawarde e yoga e gallurnde fu bange mu goto fusi batadiam geso maro de ka fu njolima le ko heba e nande faande yimbe ton non ana gondi du darade yalla an baawa rende cuudi di ndiyam filidi ben an gonde kulol faasan nen dido bonandaji andanama le pale kewde leedi men dun on wonde nan toboji di jondara ka selde e le ko golirde meteo malika holliti e di kaade heddade wonde fa cakte lewrundu
dido toboji di sambini bonandaji kewde der cercle dire le region tumbutu e wi mertun o jamarinde na wemba sanne bangal mudum faha e wi mako fay so faabaji e kuncanama hoore tobo modo kay goddo dan dati joba latade kasara galleji di na mema leedi tan e wi kanko Khalil Ibrahim Touré keddana ko halni e telephone Hamadun Hamma Mayga do fashitango Ousmane Diko
ndiyan toba na le boli ngalurde fa handen do won cuudi chamdu miden gondi e nangude jate bonandaji sabe yo tiagal selgo toba go won ko cuudi kewdi chamata ila kiki de kenya cuudi puddi samude yo dum wembere mawde ka handen be cuudi mu en chami diudu ko heewi fu nawa le cuudi lekol joni o non wonki fay ngoti ka hedda ken yoga be chefe mu en du mbati ka mi anda adad mudu no foti dikuji didu ana kultana dikuji pilidi feeji ndemaji ma rodi ngodda e gallurde din ana kultana fa sanne joni o midan kulti so toba na hendu ruini patiti dalaji goddi punta hen
kala jidu be dorade famu do kabaruji leji mali he joji sijo tamani na bawi nawturade bembal whatsapp numero o 7701 5801 bangal mutreji kabaru dati di andon wiide di do dati tacciadi di njopitama kikide kenyan woni ko fedde sirako itti dongal mabbe tiagal ko jidal hakkunde mabbe e ministry ko manido transport lamu ko be andi abami adi huncande hore himmeji mabbe e holliti wiide dun be golleji bu mo intingol lawul kati kaygol puddan nyande noga liw septembre warawndu gabam ko ga fay boyata sudrama durudni sudrama ngaji di lontinirte karuji dum woni ko hollita mairie dum woni ko holliti mairie bamako le batu mabbe juujure tatobo yontere jabbidende o mijo mo ama na wiya bonyaba mo gullirde z mairie bamako e kanyi syndicat ngaji transport mb kedanna ko hebani en Moussa Malle Sissoko do fashitango Ousmane Diko
awi hora mairie bamako non dabareji kesi ana gonda fa mobilaji gondile bamako do kedintine dum faabato buutide billagol yawara le ngalonde fa warde yafinande yimbe du no kuncoro senja do wel dum e adani e puddode ka yo karuji chapande joyi ngaddete le ndagul lebbi jeegom farde ujinere temel joyi na ujinai didi karngaji bedade hen awi mairie go hejo puddode golle jokkitere mudun yawtate no hani wordo de jallure Bamako nde fa ande du laawi do di kargaaji kaani jokkude golle e mobilage syndicat en faar des chauffeurs en sotrama kanye duru durni dabar mu en natan e jogal muudun e ande don tan de gollirde heere bangal mobilage noddirande collectif bonyaba yo dum projet mo ZZ le gollidinde mairie Bamako kanye syndicat golle e mobilage ngaddi
Tellaji hitade 2012 di matama sanne le tursiagal region muti yiltade le ngalurande tan na hejana famu mudun bangal mboyjunki kumani be kabar mudun e wi honjotobe kedana ko hebani en nelado amento muti ton Umar Waygalu
do wala fuko wonde yarde yeso wana gollobe otlaji wana giden wana gollirobe juude be fobe jogiti dalaji mawdi kanko noddete yaya tangara yo mo gid li region mopti o holitiido ko heewi mabbe wayliti golleji
les hotels sont décédés
handen wala fuko heddi otlaji di golle mudo ana dari e wembere min goni watti joni o dun sabe golleji goddi woni ko min gondi wadde joni ko min kebi fuddo men gatta min bayliti golleji sabi men ji men gittiraka yoga amen jaji ati nyaawtobe le buli wala jati golle jottido mo min gatta ay min ga golle gesi gondumi joni
David Tembene ngondo le otlaaji du don tawa o wi wotto joni o tidalaaji mawdi be jogi
si ya pas touriste
c'est ni tourisme wala won golle gidi en wala won hewbe e gidden bayltim e golleji yoga blaati ke chauffeur en moto taxi yoga blaati ke julabe mon fu e amé won ko wondi wadde goddon joni tourisme e gidi yaako ande ngay wala fuddo woni
c'est très très mal
gollirobe juude be du don goni kanko no dirte Ahmada Diko wiomo yelile ko warata ko jam e tejere wartali nokko fa puddita golleji mabbe
Bon vraiment gilla habo nati fa joni ka vraiment min tampi sanne parce que avant ko mi dan kebono joni min kebata dun tande ka mi dan keba sanne parce que dun tawi tourisme won bon artisanat na marché décourager seda parce que imbe ngarata don min uddita bitigaaji amen di fuf golla seda seda mi dan keba ko mi nyamata ka mais wana hono arande ka
nyalo mo hande o bedo yimbele gobbe le region mopti be bawana ko he mudu en wajibi tan sina nyaago e boli nyende fur dum woni Umar Waygal hebini sijo tamani seware
labi kewdi na der ngalure segu denno odo alhali on hanno sanne nafude ngalure de bangal yawara do labi di e ko nandi e mudum ka no yoga e ido labi di boni fa yuti nokku holitama dun idi mbawi lati mbawi sambindi asidangaji le segutun kedana ko hebani en kajado amento segu kanko Mohamed Cissé do fajtango Ousmane Diko e mi hora
donnode lo laawi segudu handen an buri modudi jalotide laawi bondi do gayde kewdo godi goni ko yimbe duttondirta e dow mun satifu dum ana wadda kasaraji laawol e leko kanko fajala toure o holliti kedo demmo
dans la circulation
laaji kewdi goni do atidi so yimbe le ndari fadda do dirde luggede na ki sato batte sofade jati am wila yo accident luggede na bonna mobilage di jati
ta de véhicule
e wi Abdoulaye Traoré non laami o commune o an kaani heban de kaado tidalla jogala so mu intinde laawi di sabe e wi makko non kasaraji kewdi ana ngada do hen yo batte bonande laawi di fawarde bonande mobilaji le yawaram
sa derage la population sa
mo hale do na torram ka hono mi ngata hina de luggede jati sato na sammina asinangaji na bawdi jati itudo yonki den no men darno mer o dawrude
do population pe tran sécurité
la min communaji di kolliti ana pamane kaado tidalla e wi Mamadou Traoré non gollede mairie secondaire wala bawde handen hunjide kado tidalla
c'est fenomen est dû la
palhali datul gol jati lati sababu gol boniri ni en datul kingol gol yimbere notorto den no wajibi gol bono nen jidi jati mu intinde gol ka ngala bawde
nous sommes là pour la population
farne den non yimbe ton anakani naki nade san donna do lawi bondidi nadu ndara do jabboro fa jotto ele jam Mamadou Cissé ele segu mustuje tamani ebani en
Bangal leddi bienda to leddi Maroc ton bangal figol ballon kawrutal jeux africains junior en leddi Mali be chami yesobe Nigeria be nyandi 30 noga jiddi lewru out yu tiagal tiro bit be membe kebi nay be Nigeria be kebi joy mitaji chap nog chap temdere en noga ka hedali hakune mabbe sabi fay goto mabbe heba mbaddu dun latima hononi yubitere onandi kambe Nigeria ko be sabi e kawrutal hakune mabbe e bangal kan junior hitan 2019 suka ba mabbe hadi nobe non yade e final
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
bangal kabaruji amen region di mbiyan to gawtun bangal yewtere sembe caldi kawrtal humaningal yambere bamtara leedi di fuddi nyande altinere noga jeegam leru ut hawruti bakke nde kabitede leedi mali e be minisma kabitibe leedi mali be ninsa fanda ngal do kawrtal ngal landinde fedde sukabe gawo yo habude mudjon e le gondal hakunde jamare nde e dental kambe kabitibe bu final o sartama nyande noga didi lewru septembre do segutul no bangal lantinal kawrtal sukabe leedi ndi do hebugol golle nelabe pelle CNG e CRG timmini nyande alande noga joy leru out dawul mabbe totondral haklaji le region o sisli o do miijo sukabe be do ti allahji kambe e kohe mabbe hundande leedi mali nani hundande hore bangal yiwer ndenno fanda mudun wonno e hokkunde anyaaji sukabe bangal batu modo le gabanko ga e le korosako to kajulo ton gila nyande alanoga joliru uttu nokuji kewdi dende koko kay na wonno e numero e wi gulirde EDM kajulo ngol tatugul courant yo batte chumu transfo mabbe yontere jabbinande ndenno dabere sodugul transfo keso fiama fodenden kambe gonbe der denende kay yo tan muyde fa solution dabere dum hebane dabere men dum timinta kabaruji amen fa hande yewtrana yeso
Thank you.